IT의 유속한 미디어 웃고
Bintu Salim sitoka majiwe na kama ujanijua naitwa Winamp again 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 Hapa kwa sima kwa imasi Hata na mimi na bonyeza medivo hii Alikuja kwa upole huku analia na machozi tililili akiniambia Alikuja kwa upole huku analia na machozi tililili akiniambia Alisema ananipenda huko nyuma kashatendwa Kasha ulizwa, kasha umizwa, kamwacha kaenda Wengi walimtenga, kasusa kupenda Leo hii nimeamini kweli mapenzi ujinga Siku sita, siku sita, nikampa moyo wangu Siku sita, siku sita, nikampa siri zangu Siku saba ijafika, nashtuka sio wangu Etimi siku sita, siku sita, nikampa moyo wangu Siku sita, siku sita, nikampa siri zangu Siku saba ijafika, haniacha peke yangu Kumbe ana, 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 ana huruma Majozi Mwenzake moyo na uma Kwa mwengine misiezi Mwangu kwa kendo megoma Sambona unafanya mimweza kone teseke Nikupenda na yokasema nisi kwache Sambona wewe ndo meni achampweke Ulisema milele situtaishi yote Zako za uongo Kumbe uliniongopea Unanipenda mimi utaningangania Kwenye shida kwenye raha Utavumilia Sambona umeni hacha dogo medinaria Nalia 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 Umeni hacha dogo medinaria Sema, tukipita baba ani tufata ni hote Mina wewe kama mapacha toka nitoke Asambona unafanya mimi niteseke Ludi nyumbani basi, minta kuja nidate Wanangu walufiji pwani Sun City mtani Wanangu walongtani Mabandicho laini Yadi wambie ikwilili ya ikoni Ngida na mjerumani Wanangu wako nambaya Mofaya Pasopa mwanangu pasimada Dogo kanchwa pona wetuendesa Dogo samilwa kubuza Baba salha chipota babamu Gabi omisa veji fomu Goti yehuli fomu Meneja pileni Sugar supporter Wesha D6 wewe ndo mwanangu Oya Kibiti ndo nyumbani kwangu. Kwega klasiki, mkali kabisa. Kwetu mbali we, we, uku njo.
Mr. Balusa, Balusa.
Download kupitia UzoKan Media.com.